kabati shana ntumo kuisa ipusha ngani wali no kuisa nangunga turi no kulolela umbi
wela mwono kwewa wane fio mweno kumfu mpofushire mwona ifile mafile enda alishuka nyoshi tuishika pali
yeah. Sonji masuwa tule tata kula febaya pandu ya wali ngati wene kutulwile
Nafilo kubiri vefyo mwanche chilo kutini nevundifino Newasulirwe newaposero kulibarupo kutila chine chakwa tamano Mazumula mwasansa walika ichalo chonse chambona ngomuntu Nove munina mchateke lefeno kumupepa jonse ipantule so you
Lesa wandi ena mukulu Lesa wandi ena mukulu E upela no kupale nshita jonze
Nesa mukulu
E upela no kupale nshita jonze
Nesa mukulu
Lesa wandi ena musuma Lesa wandi ena musuma E upela no kupale nshita jonze
Nesa musuma
E upela no kupale nshita jonze
Nesa musuma
Moyo wandi lesa mukulu Pachupo chandi lesa mukulu Bavana wandi lesa mukulu Moyo wandi lesa mukulu Natotela zikomo Litumezi ndarumba Upele no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
Upele no kupale nshita jonze Lesa wandi ena mukulu Lesa wandi ena mukulu Upele no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
Upele no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
Umukulu wa baya wa mwenye ndeti kwa kupapusha Mwena vena mwazipachi mwana wachitidio kubabusha Danieli mungala mutaba mwendire mwatulibusha Na yombo na ngwa kufibusha papire finti wa mposha Jatakela lesa eka uloesa kwa kupunisha Na sandole pela kwa tethi ulelo mechi mwesha Kukia vipo pena ngwa kutukate kwa shoku mwesha Nilili na kwa kusule lesa leba sumbusha Uibika opu mwuru wachita kuchatekele utata Chimba mirove swamba ni kade kwe mwena ndina Kwa tatu sanga na ngoteji no kutila makizi Parikitia vifyonzo wambo na ndina Fioneka fie wamfuta Ndiyoza pukama na kutilesa tata ndeta shane mwana wenu Paku mufaka nevo mchata mwampele hawa fiasi futi mwabika punye talanta na Bwadi ishika mitasha chini mwche nushukuli mwena chile
Lesa wandi ena mukulu Lesa wandi ena mukulu E upela no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
E upela no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
Lesa wandi ena musuma Lesa wandi ena musuma E upela no kupale nshita jonze
Lesa musuma
E upela no kupale nshita jonze
Lesa musuma
Pamoyo wandi lesa mukulu Pachupo chandi lesa mukulu Pavana wandi Lesa mukulu Pamoyo wandi Lesa mukulu Natotela Zikomo Litumezi Ndarumba E upela no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
E upela no kupale nshita jonze
Lesa musuma
Ondalu Lesa wandi Ena mukulu Lesa wandi ena mukulu E upela no kupale nshita jonze
Lesa mukulu
E upela no kupale nshita jonze
Lesa mukulu Ena mukulu
Ifi kiyo nse mwamu nandina fote kumaka yandi Akwa uyu wide fote
Ena mukulu
Shale nekele na kutinga womu Mirelo kunu zeperu wakwe
Ena mokulu
Nangu kacha kalele waka kabali kate kumaka Andi ya kwefe
DJ John
Shesho kule alo kwa buloku pepa inedio nze pantu
Ena mokulu
Desa wandi wachi kuku kabilita wala ndikilesha pune kundikilesha
Ena mokulu
CKMusicPromos.com Shaka tele musha nanguku mulekelesha Mwenenu Ndina imwenshi kupio kufika na kupa kwa chalo